نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أجا مونغو كومبو سنجابي تمكاتو كامبلا نكان زام أصحاب رضي الله عنهم شكولي شميني أيوة عدا لناشو كمانسو محديث أنتو صلى الله عليه وسلم نكان زوسيا نسيانا زميني زيما سونيزا كلمبا نتيما كوزيبي ليكا كمانسو Siku ndijimene antu amene wandi kulemekezeka kwa kulemekezeka kumene antu amene wa ada alina kupamaso kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye lelo kwambili tikhale tukambila natu za sahaba uja amene yamatchedwa kuti Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mamakaso tikambila za ulendo umene anaenda ndi mtumiki sallallahu alayhi wasallam tsiku limene ankachoka ku Makka mukarama kupita ku Madina Munawara imene imatchedwa kuti Hijra. Ulendo umenewu pachomwe matchedwa kuti Hijra. Ndiye mwino wake Abu Bakr radhiyallahu anhu akulongosola za ulendo umenewu kunena kuti tidayenda mofulumira usiku wonse sinankazaidziwikira kuti nkaenda wotawa nkatawa nkaopa anthu achiwembo omwe nkafuna kumupha mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndiye pachifukwa chimenecho ndifwa akunene pamenepo nati tidayenda mofulumira usiku wonse gawo li mpaka na gawo lina la tsiku lotsatira mpaka kutentha kwa masana kunakula kwambiri tsopano tikudziwa mmene kumaka kumatenthera ngati kuno ikumafika 30 degrees 34 35 36 37 sono uko imafika mpaka na chama 60 degrees kumapita kutsogolo. Ndiye tikhoza kungoganizira pamenepo kuti kuti kumatentha bwanji. Nje mofa sometime imeneyo kunalibe zima building zikulu zimene timaziona leloli kungoyenera kuti kunali kotentha kwambiri. Ndiye kenapo ndinapeza kuti museu mulibe munthu aliyense woyendamo kunali kwetu kunali kulizi. Ndinayangana kutsogolo kuti ndione ngati ndingapeze nthuzi uliwonse kuti tibisalemo mungapetenera kuti anaende mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndiye iye ankasakasaka malo amene angathe kupumako mthuzi makamaka. Iye yutu akulongosolabe akupitiriza longosolo linoti kenako ndidaona thanthwe lalikulu limene pansi pake panali mthuzi kuti tithawireko kuti tisamatenthedwe. Ndinayima pafupi ndi thanthwe lija kuti tipume munthuzi wake ndipo ndinagwiritsa ntchito manja anga kuti nthaka ikhale yosalala kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam agone ndi kupumula. Senza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam analowa kaye tiziti Abu Bakr radhiyallahu anhu anayamba walowa kaye iyeyo mumphanga munja cholinga choti akonzekonzemo kusesa ndi zina zotero. Kenako ndinayala chikopa cha nyama tikudziwa chikopa cha nyama kani cha nkhosa kani cha mbuzi kani cha ngamira zikopa zimezicha kumatheka munthu zimayanikidwa ndi kufika powuma kuti munthu ukhoza kuswaliraponso munthu ukhoza kukhalapo. Ndiye umatha kugwiritsa ntchito ngati choyala. Ndiye akunene iye kuti anasiyala kenaka atatero akuti akunena kuti ndinamuwuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndidambepha mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti akatani alowemo agone ndiye iyeyi ayanganile kwapena azungulile malo ozungulirawa ayanganiyang'ani malo ozungulirawa kuti ngati angaone adanena ake. Soizo ti focus yake yose inali pa maganizo ofuna kumuteteza mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndani nthawi ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adagona kuti apumule ndidapita kuti ndikaone ngati ndingapeza aliyense amene amatisaka. Kenapo ndinaona mbusa waziweto akubwera kuthanthwe kuti nayenso akapume pa mthuzi pamene tinali kupuma paja pamene tinkapuma paja. Olimikiza Abu Bakr radhiyallahu anhu ndamnawirongosera nkhani ndidamufunsa kuti mwini wake ndi ndani. Sipano Abu Bakr radhiyallahu anhu akumufunsa mbusa ucha kuti kodi ziweto zimene zili ndiwe mwini wake ndi ndani. Ndipo munthu uchatu adatchula munthu wa ku Makka iye mwese zidachitika mwayi kuti Abu Bakr radhiyallahu anhu munthu uja ankamudziwa. Ndiye tudziwa kuti chidali chizolowezi cha Maarabu kuti ziweto zija ngati zili kuonyesera basi ndi papezeka kuti pali anthu amene ali pa ulendo mwina ashoka dera lina apita dera lina amaloledwa kukama mkaka ndi kumwa ndiye aubegalogela wanhu na Yesu anditenga imene yukaya chemwayi ndipo adamfunsa adampempha uja mbusa uja ngati angawapatseko mkaka naka mwini wanga alongosana ndinamufunsa mbusa kuti kodi mbuzi zili ndi mkaka mbusa yanankha kuti inde kenako ndinamufunsa kuti kodi ungandigawireko kapena kuti kodi ungandikamileko mbusayo anavomera koma asanayambe kukama mkaka wa mbuziyo anamuuza kuti onetsetsani kuti mwayamba mwafuula mabele a mbuziyo sizati akhale ngati augwedezagwedeza komanso kupukutapukuta bele lija kuti lisakhale ndi mkakawo kamatuluka utuluke uli wabwinobwino ukhatuluke uli woyela usakhale ndi bweya usakhale ndi doti ndi zina zotero kotero mbusa ija anakayika mambuziyo nkuthira mkakawo mchiwiya changa abubakatokela wanu ndamina utero ndinathira madzi kumkaka kuti aziziritse kapena madziwo ndiyonga kuti madziwo akaziziritse mkakawo omwe udali wotenda kenako ndinatenga mkakawo kuti ndikawupereke kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam sindinafune usokoneza tulo ta mtumiki sallallahu alaihi wasallam pomudzutsa koma nditafika ndinamupeza mtumiki sallallahu alaihi wasallam ali mmaso kenaka ndidampasa mkakawo ndikumuwuza kuti ya imwaniko zimenezi imwani mkaka ndi umenewu o mthenga wa Allah sallallahu alaihi wasallam kumuona kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam akusankhalana ndi mkaka omwe ndinabweretsa kunabweretsa chisangalalo chachikulu mumtima mwanga kusinza kuti Abubakar radhiyallahu anhu chingomuona mtumiki sallallahu alaihi wasallam akusangalasidwa kwambiri akumwa mkaka uja mosangalala yeti kusangalala kumene koko maonekedwa amene wowo anabweretsa chisangalalo mumtima mwa olemekezeka Abubakar radhiyallahu anhu ndiye kuchokera pankhani tikuona chikondi chachikulu chomwe olemekezeka Abubakar radhiyallahu anhu adati nacho kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti kuona rasulullah kumuona mtumiki sallallahu alaihi wasallam akumwa mkaka kunabweretsa chisangalalo chachikulu mumtima mwake pomwe sanali kwetu koma chonsecho Abubakar radhiyallahu samene ankamwa mkakawo kuti iye akusangalala nawo iya koma chifukwa chomuona mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi zikungosonyezeratu chikondi chimene anali nacho ndi tikati tionesele tikati tichionese bwinobwino ndi kuchiganizira bwino chikondi chimenechi tipeza kuti zikhoza kumafanana ndi chikondi chimene mayi munthu wa mayi ali nacho pa mwana wake akamaona mwanayo akudya mosangalala kumuonako yetu kumadzetsa chimwemwe mumtima mwa mayi yake.